The Mothic.
Karibu mtani kwetu, andazi la miono ziwa buku, ukuchura na kata kuliko ruku, atumjui govinda tuamjua rufufu.
Vita, vita, avishi visa, 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 usijaribu kujipitisha, unakabwata mchana saa sita.
Kutoka kama tenge tenge, wataku kimbiza kama unakimbiza mwenge. Acha fupa tulia wekenge.
Vita, vita, avishi visa, 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 usijaribu kujipitisha, unakabwata mchana saa sita.